Bos, naona kama temperature imepanda. Sijui gari inachemsha.
Mimi nifanyaje sasa mtaa?
Ba tuangalie maji.
Nenda kaangalia, lakini ujue tuna robo saa tu kwenye show. Haipo serious na kazi. Na yote uliyotaka wewe. Tena nyamaza usiongee.
Mimi tena?
Ndio.
Na inja finish. Alimwambia
kazi ni nini?
Can you get it back in Tanzania, baby? Please do the case, brother man. Check out some fire. La la, got it going. Rest in peace, Chevy DeBellia. Nova Natalie. Ujue ada mchana, mchana wataka mchana, wataka usiku na mchana, uona mchana wa mana, minasema bado mchana, mchana wataka mchana, wataka usiku na mchana, mchana wa mana, wajizame.